Ladies, control yourself. It's the DJ that gets you wet.
DJ Cheesy. Cheesy.
It's true, and I feel the same way. I can't deny,
baby. On the cool holiday, I will die for you. I swear, who see this right now?
Vimelele,
oh, I know bigger.
Kelelelele,
empty kuche fanya.
Vierele,
kosi si awato es. Oh, baby.
Vimelele,
mani tantari ra.
Kelelelele,
manuk noko baby.
Vierele,
kosi si awato es.
And I want them to know, oh yeah, hey, you're the one I love,
one and only,
hey, the one I want to,
I want them to know,
baby, hey, hey,
oh, my.
You're the one I love, hey, the one I want to.
I saw one baby, one for your one baby, drop it down baby, show me you want to see, a little chocolate mama. I saw one baby,
you should get wet.
Drop it down, baby,
you should get wet.
Show me a one to see. A little kupa mama. Yeah, pensi ni shere, pensi pia vita. Tugombane tupatane, siri yetu ya ndani. Aga, unapome stare, ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo, kanishusha thamani. Langu sicheze kachura iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchepu the rule like matches.
Images.
Oh my now. Moyo wangu mwenzako miwe pesa.
Miwe pesa.
Nisiche kufa. Kwa mapresha ufungwa iwe kesa.
Aswa
usitisho naya.
Vilelele.
Oh anapiga.
Vilelele.
Eti kujifanya.
Vilelele.
Kwa sisi ya watowe. Oh baby.
Vilelele.
Hale tantarira.
Baby, now we're chilling out. nipa nilichomuomba, mashallah. Raha na wala sishiruki kuba tulimenisomba, nala nala la jamani, raha takulinda kwa kunuti, nitapigana jihadi, pendo liwe madhubuti, wasingie waganga, wapambe fiburu shuti, wape chai kwenye jagi, yetu tamu biskuti, wasitie mchanga. Penzi letu basi kelika bomba la mbele, pia unipige mabuzu, ni wachome kweli kweli wenye vihere here, pia wakome aso auzu. Bebe zima feni, bebe, nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni, bebe, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyoze, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima feni, bebe, nimeleta kipepeo ni pepe. Tuogea fugu fugu, maji ya baridi siyawezi, si unanijua na ugonjwa kutetemeka. Nisugue sugu sugu, ongeza zaidi kunienzi, kunengemua kwa ngonja pita njopeka. Fanya nzidi nkupeni, niwe wapeke yako daima, iwe bigwa mwanuse, shamba langu lako nalima. Huba tufunge ngengege, tuwapena viapo karma, ili wakupiga denge, tamupendo asitie sumu. Benzi letu basi kelika bomba la mbele, pia unipige mabuzu, ni wachome kweli kweli wenye vihere here, pia wakome aso auzu. Bebe zima feni, bebe, nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni, bebe, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyo, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima feni, bebe, nimeleta kipepeo ni pepe.
Yeni wanadamu na dunia tunapita, kama kupata kwa zamu zamu yangu itafika. Swezi kana damu, kesho taja nizika. Yula ningependa fahamu, aya mateso lunipa. Tina mwambieni, aloni njima mimi doka mpaye. Wasijisi vibaya, huyu mdogo anauliza, eti dadi mama amehama kaya. Cha kujibu sina, na baki tu kusema
atarudi
mama,
atarudi,
anawapenda sana. Fanya ukanikimbia, nivyema ungefanya maigizo, mara kumi usinge nizalia. Ingali mapenzi peke, ningesema ni changamoto nijifunze. Ameniacha mpweke, na watoto ni watunze. Mlaumu
kipato changu kigua kutwa bumunda na kahawa.
Hey. Ila mwambieni aloninyima mimi ndo kampa yeye kupata foreni na subiri yangu mimi ataichelewe. Oh, oh, oh. Sina furaha na igiza ili mradi watoto wasijisi vibaya. Wanauliza eti dadi mama mihama kaya chakujibu sina na baki tu kusema.
La kukonyeza na mikogo kashakira nyuma mkia pweza shepu katapira. Mechi tunazozicheza kitandani funikira ameniweza na pumua kwa mipira. Tena kiuno laini chuchu dodo dodo kitofu ni kipini mtoto jojo jojo afaedela kimini nyumba rojo rojo. Toto ndizi maini, yani soto joto jo. Nipa mazongo ukijari taya
taya taya
nizidishe uono steam za kaya
taya taya
sichururu ndondondo pezili kapaya
taya taya
uradho ni changanya manufa kiuno spiri kama msufa kwako napona majabu samaki ngufa mchezo ni unavyo nifunga funga magoli ya kona. You know line chuchu do 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 kitofu ni kipini mtoto jojo jojo afaide like mini nyumba rojo rojo katoto ndizi maini yani soto jojo jojo.
Sauti nyororo mususu ya sorondomboro rabando letu la buku twa beluzi paka tumoro mambo iko huku penzi twalila kwa soro anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima na nilivyo fundi kuchelewesha. Kobe kobe simpidu sko nzima nzima mkoroge sumumune mwenye vijiba vya roo yata watoka mapunye mumwe kwa shako tena wavive na wanune ishakuwa yako itafune hii mumune ifike kunako. Oh baby kushika kiuno tam kikuchumchum tam nikikukumbatia letu baby tam yani paka kisogoni tam tarara tam tam kolea baby tufanye wazi wazi watuone picha weka dipi na makopa kopa kapsheni
Baby, walokosa kazi wanongoni, wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Waambie vimberumberu sio penzi la mashaka, tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Waambie mimi beberu sijogola pasaka, wanajisumbua kukujandita watazeka haraka. Stili waya ananisugua
kwa mabovu,
anaga mbaya la zizi,
show mabovu,
tena fundi mwaya kazi anaijua, haijawahi kupwaya yani kithi. Ukoroge sumu mwenye mwenye vijipa galo, yata watoka mamunye mungu kwa shako, na wavive na wanune ishakuwa yako, itafune hii mungunye ifike kunako. Oh baby, mushika kiyo
chambali kitumbua, wasijeweka michanga tena wakaanza kukusumbua, kesho ukawa danga. If you never see you no go sleep, I swear to God your body nice, ninapenda nikone kila siku asubuhi jana mpaka night. If you never see you no go sleep, I swear to God your body nice, ninapenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Batio, 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 batio.
Show me what you got.
Say batio, 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 batio.
Show me what you got.
Baby, baby, oh. Yeah, me a la de this. Me a know the kiss, I know the terror. Me I know the drink, come drive. Now why I take Uber from your side, oh. Body they do me like say I billion, 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 billion. Then give my money in billion, 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 billions. Fit to give you love in gallons, oh. Plenty, 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 plenty. Plenty guys, they follow me, yo. But this your love, he gets me, gets me. He gets me like he meant to fit you.
If you never see you, no go sleep, oh.
Chaka,
I swear to God your body nice. Unapenda nikone kila siku.
Chaka,
asubuhi jana mpaka night. If you never see you, no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku.
Show me what you got.
Singida Dodoma. Toka zamani, kasutobo kama zidani Chenga nyingi ntafungisha Kana wakagizani, nakapaka tabaka mezani Kote kote napigisha Baby watagwan, katoto ketu kapo njiani Uhakika mezi tisa Roke! Wakinita buzi ni chune, tena ringa kidogo Wapiga mirusi wanune, ongeza mwengwe mikogo Wakinita buzi ni chune, tena ringa kidogo Wapiga mirusi wanune
Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Singida dodoma Ma, 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 ma Mtwara na kigoma Ma, 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 ma Singida dodoma Ma, ma Kigoma, ma, 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 Nyuka upendezi, vunja kabati Inuka na uchezo, kone wa chati
Lala kifu wan, baby data Usikie moyo wangu vilo na vyoteta Nikikupa mambo fun, unajeka Kasa uteka chumba, unabweka
Lala kifu wan Baby deka, sikie moyo wangu vilo na vetweta Nikikupa mambo flan, unajeka Kasa utika chumbani, unaweka
Wakinita buzi ni chune, tena ringa kido Wapiga mirusi wanune, ongeza mwengwe mikogo Wakinita buzi ni chune, tena ringa kidogo Wapiga mirusi wanune
Kamependeza kupitiliza, nanasemaga katamshi
Call me back.
Akicheza na kumaliza Alinangata matamshi
And you be baby Si dati sindi
Kutiliza Anasimanga katamshi
Come to me baby If you like I do you wrong
Akicheza na kumaliza
If you want them I go give you wrong Jada jada Day to day You go give me love Sawa sawa That's if you walk on my pants Now my dude Wanna paka wanna paka wanna need her When a boy I talk to kill say wanna paka wanna nita Hansa Nasi if you walk on my pants na madem wanna paka wanna nita
DJ Cheesy
Boy I talk to kill say wanna paka wanna nita
Ade kaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kunja dela Mwanangu gigi simuoni Aje
Ainama 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 Ainama
Mama,
I know come,
baby shot them,
I know ma.
Hey, 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 Konya show me for funza,
I know ma.
Go down, baby,
I know come,
give it to them, baby,
I know ma.
Hey, hey,
Kakuta,
Ruksa kutunza, so sura so shepu, nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani. Hey, baby gaya badikila. Mwendo kama katapila Migu ya pombe tequila She the best in my mind Pamutuba Congo kabila Madongo lunyamila And she so sweet vanilla She the best in my mind
Oh oh oh
Nobody sexy like my baby Tena mwepese kyo kwa bedi Ade kaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kunja dela Mwanangu gigi simuoni Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby shot them
Ainama
Hey hey hey
Kakuta
Onyesha ulivofunza
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
Hey hey
Kakuta
Ruksa kutunga
Oya gadem Toto nyaupoli Anathimacho mlegezo gololi Katika game Funga tu goli Atumaliza jimchezo kai goli
Kirima Kirima, baby kima, kisima, kisima, naingia kisima, nizame mpaka chini Ebo, nini katoto kachafu kama bata Na mina kafanya ndafu na kanata
Salamu zende kwa wanjara, doni masha kitasa kwenye bonyeru Wambie simba kacharara, anataka msambwanda kwa buku jeru Aje,
ainama,
mama,
ainuka
Shot them
Ainama
Hey, hey, hey
kuonyesha ulivofunzwa. Go down baby,
I know
God. Give it to them baby,
I know
God. Hey, hey. Ruksa kutunza.
Let's see if you walk on my Benz na madef. Wana paka mapaka wana nita. Wana boy kata kila se. Wana paka mapaka wana nita.
Kibao kata kinyonga Fuko ni na mabumba Lungu ni chili na sunta Yani bo 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 Kana niko sugar oh 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 Yani nasimama de 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 Kakitingisha wo 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 Baby girl dance for me one time Ni unopeni kunata Tena jifunge na ngata Zile za kibao kata Katika, 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 katika,
katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, Kana misifa shangi nini Likavizia kitambo Leo kamena sa chambo Kapakia na mgando Kajegeje karambo Kana michezo ngoma Misindi mbali zombe Nami nampatia zabuwa ni muogo aja ngombe Kana niko shagaro Pagana Kakitingisha wo 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 wo
Katika, 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 katika,
katika, katika, Mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema, aya tende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema.
Tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, ipe miganisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za buko, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, na ay, mama, shigidi, ah, na ay, mama, shai, mama, ay, ay, mama, shigidi, ah, na kufa, hoy, wikidi, ah, ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Ayatunde tetema, oh, mama tetema, tipo tipo tetema, oh, mama tetema, ayatunde tetema, oh, mama tetema, shuka chini tetema, oh, mama tetema, ayatunde tetema, oh, mama tetema, tipo tipo tetema, oh, mama tetema, ayatunde tetema, oh, mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema
Tetema,
yani kama vile generator
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngeta
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta
Asa boza, doza, jeza shogoloza Kufachali kama mende Maria Rose, boza, tungiline boza Tuende ni kupige nyembe
okay.
You make my mind go kolo, kolo, kolo Ukinuna tunie doro, doro
Sani pesa tiki tiki
Wash
Biu no ya kiki kiki
Wash
Funga kibinda mkwichi kwichi
Wash
Nikunyonge kazi ziki ziki
Tete
Oh mama tete Tipo tipo tete
Oh mama tete
Aya tete tete
Shuka chini tete
Shombe shombe Mtoto laini laini Ana waka waka Wanga wape vidongi Nime baini baini Wana tapa tapa Mina wepaka kiyama Tuombe uzima Waroke kwa kuchutama Na wasimame wima Kamwe watopata mwanya Habisi fitina Wapike mabilinganya Situtoke dina Nalegea Ukintazama yako macho Yako macho
katoto hodari,
hodari wa mapenzi,
jamani hodari,
hodari wa mapenzi,
kwa michezo ya chumbani, hodari,
hodari wa mapenzi,
utundu kitandani, hodari.
Toto nyakanga kamemzidi somo na kukwi. Chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri kuniwasha kapiripiri. Fundi haswa amekithiri kunipanilewe. Kwasa kwasa ndani bingiri za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri kama sio wewe. Nichezeshe kidaru sosi kwa manane. Nikande kipanda uso tufunikane. Kanga, nipitishe bodala uko tukakutane. Kanga, siepini waoputo wasijichangane. Watapasuka nalegea. Ukintazama yako macho nalegea. Ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari, hodari
wa mapenzi, swali susa na kula, fanya wainama kisha rotate, tuokunjishe na sura. Leo shimo limetema, meshinda beti.
Shinda beti.
Tuonyeshe sinema, wakina feti.
Asajo, nijo.
I like it.
Wena tancho godo.
I like it.
Ajinkolo jipolo.
I like it.
Kwa uno la soto jo.
I like it.
Baby jo jo jo.
I like it.
Ajinkolo jipolo.
I like it.
Kikupa jo godo.
I like it.
Uno la soto jo.
I like it.
Oh yeah, jive, bebe, bebe. Asa jive, bebe, bebe.
When I say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
Swali susa na kula, fanya wainama kisha rotate, tuokunjishe na sura. Leo shimo limetema, meshinda beti.
Shinda beti.
Tuonyeshe sinema, wakina feti.
Asajo, nijo.
I like it.
Wena tancho godo.
I like it.
Ajinkolo jipolo.
I like it.
Kwa uno la soto jo.
I like it.
Baby jo jo jo.
I like it.
Ajinkolo jipolo.
I like it.
Kikupa jo godo.
I like it.
Uno la soto jo.
I like it.
Oh yeah. Asa jive bebe, emu jive bebe, siu jive bebe, oya jive bebe. Asa jive bebe, emu jive bebe, siu jive bebe.
Ae, nataka kwenye pachu pachu,
pachu pachu.
Kitandani mwendo kwachu kwachu,
kwachu kwachu.
Nichanganye waone, niwe fiatu fiatu.
Fiatu fiatu.
Hili pensi walikome. Washakunaku,
shakunaku.
Hey. Baby sam gororo. Kerewa. Naija.
Soko soko.
Asam nomboro. Malewa. Aija.
Roko noko.
Mi kwako chote atakila. Lewa vimba.
Vimba.
Mkuchekeshe kama wakila. Mkude simba.
Asajo, nejo.
I like it.
Wena tancho godo.
I like it.
Ajinkolo jikolo. Kwa uno la soto jo.
I like it.
Baby jo jo jo.
I like it.
Chinkolo chinkolo go.
I like it.
Kikupa jo goto.
I like it.
Uno la soto jo.
I like it.
Oh yeah. Jive bebe. Asa jive bebe. Emu jive bebe.
mwenye sauti nyororo, mususu ya soro ndomboro, rabando letu la buku twa peluzi paka tumoro, mambo iko huku penzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima, na nilivyo fundi kuchelewesha kobe kobe simpidu siko nzima nzima. Mkoroge sumu mune kwenye vijiba vya roho, yata watoka mapunye mume kwa shako, tena wavive na wanune ishakuwa yako, itafune hii mumune ifike kunako. Oh baby, kushika diuno tam, kikuchumchum tam, nikikukumbatia tam, kolea benzi letu baby tam, yani paka kisokoni tam, tarara tam, tam, kolea baby, tufanye wazi wazi watuone picha, weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongoni, wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Waambie vimberumberu sio penzi la mashaka, tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Waambie mimi beberu sijogola pasaka, wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka. Stili waya ananisugua hanaga mbaya la zizi
shombo,
tena fundi mwaya kazi anaijua haijawahi kupwaya, yani kithi mkoroge sumu mune kwenye vijiba vya roho, yata watoka mapunye mume kwa shako, tena wavive na wanune ishakuwa yako, itafune hii mumunye ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno tam, chum chum tam, kisi kumbatia tam, kolea zilemu baby tam, yani paka nisoko
I swear it in nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear it in nice.
Na kazuli shepo sura, ya upanga shingo, ukunyumba kasimura. Ana mwendo malingo, na kazuli shepo sura, ya upanga shingo, ukunyumba kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. Hey, baby, go for me, I take a look, look. He don't tell where my eye the truth, truth. You stole my heart away like your crook, crook. I follow you to see what in the cook, cook.
Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short. Me, I don't go effort. My Rihanna, she didn't make me holla. She no get it wala. Baby, make we go see my mama.
Yeah. She got the fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist.
Naona majabu kinanizonga kizaza, kila mahesabu inayopiga yanakata, naisi mababu mizimu yao imechachama, au sina tawabu. Mola nionyeshe nyota yaja, kulia nimelia, nikamaliza leso, nimekosa kipendaro. Minikasubiria, uenda kaja kesho, nipododosa kotengo madro.
Mwenye mapenzi atoke, anitete, joto pepe, anipepe.
mtoto tete,
o tete.
Ani deke,
deke, deke.
Mimi epuke gundu,
oh, oh, gundu. Benzi linanichachia gundu, oh, oh, gundu.
Nuksi imenishukia gundu,
oh, oh, gundu.
Sona jema kwangu inae mtaka simpati vioja tunakara yani vangu vangu mie ye naisi nalala na hundi najisonya sonya pendi sasa bila hundi imaronya ronya nichapangwa kwa makuti nikabonywa bonywa Mwenye mapenzi atoke
Anitete
Joto pepe
Anipepe
Niwe mtoto tete
O tete
Anideke
Deke deke
Nini epuke gundu
Oh oh gundu Penzi nina nichachia gundu Oh oh gundu
Nuksi imenishukia gundu
Oh oh gundu
Inayopiga yanakata Naisi mababu Mizimu yao imechachama Au sina tawabu Mola nionyeshe yota ya
jaza I will never leave you Kama nikifa unizipe Kamwili yoto bara I wanna be with you Ukipakuwa minipike
Watch your baby tell me you coming soon my dream hold that I could do for honeymoon can't hold right just have a bad nature and do yeah me name the south been around the world I will give anything just to be with you you my everything you my baby girl yeah me person become my woman to say
you done make me my heart to go
you
don't know that I'm present for you babe
Kushinga kwaga na mavumba ni kwanja manoti ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundo kuigiza kakanumba Masanja Joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you love, uwe na mi. Haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love, usiwamini. Ukisha wapa wana kwenda. Obasi jilegeze, ni kubebe mbongoni. Nika ni kudekeze, ni kutunze kama mboni. Wakija wapotez, ifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze, ulivofunza unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone. Uwabambi jo, ululu femi. Oh baby, asa cheza ni kone. Uwabambi jo, basi cheza na mi. Mojongo waropanimi. Chungu kiuziwa, same mara sabini. Uo mzungu sajalewa. Kependa juwa majini, kwenye mfungu pareniwa. Kumbate baridini, kwenye tundu kamanjiwa. Uyo wangu nyoma kuti usini jena kibiriti.
Asawe.
Benzi likage ukachuki nyumba ikawa kibiti.
Asawe.
Nipatie vya kita nani nipe paka kwenye kiti.
Asawe.
Ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti. Kubasi jilegezi ni kubebe mgongoni. Kita nani nikolezi kwa miuno ya kingoni. Kisha nipembelele irudisha utotoni. Weka mate nitelezi kama nyoka pangoni. Oh baby, asete sikitoko. Oh banwe cho. Cheza ni kone. Uwabamido. Basi cheza na mi. Nataka kucheza chura na ingali umusimama.
Ainama, ainama.
Asa onyeshe.
Ainama, ainama.
Unacheza.
Ainama, ainama.
Unataka maji ya kisima na mwoga kututamba.
Ainama, ainama.
Embu onyeshe.
Ainama, ainama.
Unachota jala.
Ainama, ainama.
Unataka kupiga deki ima umusimama.
Ainama, ainama.
Hebu tuonyeshe.
Beauty,
you're my African beauty, baby.
Shoma drama, pigiwa simu na tale, testa na tukanwa, umeshanzisha ware, omi moyo wangu, mwepesi kupenda na mgumu kusamu, moyo wangu, nateseka sana na impenda kindarau, moyo wangu, hodari kugawa waku nipasila, moyo wangu, numana nasisitiza usijana.
Kashikiria, mwacha vimbe bichwa Wallahi kanipatia, anastahiri sifa Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha Vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa Nani kosha mwili, kwa maji ya madafu
Yendo koja, nani funza kucheza rafu
Anichua tumbo langiri mafuta ya karafu
Nikichoka ananikanda kwa mabarafu
Majabu, majabu Penzi lake la ajabu Majabu, majabu Mahaba yake ya ajabu Majabu, majabu Penzi lake la ajabu Majabu, majabu Mahaba yake ya ajabu Kifuanu ni paka harua, mikono tende anazichambua, anilamba Kitandani humwaga maua, mingine ata chembe siku anajua, antoa ushamba Nani take nini kwake, nyombe sipewe
kibama chake chake chagwe mwenyewe kanipa pombe roho yake ninywe nilewe mambo shegani mwake mwake mangaka msewe libandike penzi kama gazeti walisome tuadabishe sangara shombo vipweti tuangone nikila nilishe chapati za alizeti ninone tuwafungishe midomo uzi simenti tuwashone anani kosha mwili kwa maji ya madafu yendo kocha na nani funza kucheza rafu anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu nikichonga anani kanda kwa mabarafu
majabu majabu benzi lake la ajabu majabu
Sa mkole Temino mbagala ofisi ya jirandole Na wakalisha mafala Wajinga wapu jabongo Wageni wa Dar es Salaam Vipi nitakidhi mahitaji yako Yangu ya nani shinda Hali mbaya sina godoro Na vipi kuhusu wazazi wako Kielimu mimi mjinga Japo mapenzi haya naga kasoro Kumbu kumbu hata baba yako nishawahi kumkaba Alilia kwa uchungu na mama yako nilipo mpola zaga
Watakubali
Hivi unadhani
Watakubali
Wazazi wao
Watakubali
Minawe atulingani
Watakubali
Hadi anguna ya
Watakubali
Hivi unadhani
Watakubali
Shida mama shida
Watakubali
Tamani tuoane, migu yangu kutuwa hiko bize Staki ubaki mjane, kula kwangu wadini kimbizwe Nienda po barabarani, usini subiri nikikwambia ngoja Mana si kazi la vitani, kufa ni tendo la mala moja Muda mwingine shati begani, peku peku tazani nimerogwa Mgu nje mbundani, defender na kubeba kamzoga Rama penzu shemeji kucheka Dada na majirani Na nishafanya kote manjegeka Hawa nipendi mtani Vipi nitakidhi mahitaji yako Yangu ya nani shinda Hali mbaya sina godoro Na vipi kuhusu wazazi wako Kielimu mimi mjinga Japo mapenzi haya naga kasoro Kama unakumbu kumbu Baba yako nishawahi kumkaba Alilia kwa uchungu Na mama yako nilipo mpola zaga
Watakubali
Hivi unadhani
Watakubali
Wazazi wao
Watakubali
Minawe ya tulingani
Watakubali
Hadi yangu na ya
Watakubali
Hivi unadhani
Watakubali
Shida mama shida
Watakubali
Genius
DJ Cheese
I want to keep you, I no go let you go Nisha funga na zipu, kwingine nisha sema no Acha ni kusifu, uzuri wa nyumba cho Na ulivyo na zipu, sipati vidonda vyako
If you leave me, I go die my baby
Na ukini penda, taji die my baby
Asa baby nite
Uniteke Uniteke
Nicheke kama mtoto
Uniteke
Baby tiki Apo ndo penye
Uniteke Uniteke
Ninenepe kama mpondo
Uniteke
No Yoka nungu nungu, miba inasimama Macho yake lungu lungu
ukinitazama na mimi nageuka nungu nungu miba inasimama. Fanya wazi unachotaka, zidisha kunipenda, ila kuna paparazi na Basata, tusichapane madenda. Asa baby nite,
uniteke, uniteke,
nicheke kama mtoto,
uniteke, baby teke,
apo ndo penye,
uniteke, uniteke,
inenepe kama mtoto,
uniteke,
no,
uniteke.
Funny boy,
funny boy, they are not ready for this.
Black
Centro, michezo ya mbaruti,
mbaruti. Nyege, nyege, wetu mwanza nyege. Nyege, nyege, nishushe mwanza nyege. Nyege, nyege, wetu mwanza nyege. Nyege, nyege, nishushe mwanza nyege.
Kandi kama mchaluo, shepi ya Mombasa. Apendagi mpasuo, ata kishida Basata. Tepe tepe, toto kama supu teke teke.
Komoro
kwa makeke, nitefali pupa watemeke.
Dombolo
shaku shaku ya Masai.
Oh Masai.
Kama na chuma papai.
Oh papai.
Funika, funua,
twende.
Bandika, bandua,
twende.
Anika, anua,
twende.
Kanipa, chukua,
twende.
Pretendi. Maufundi toka Tanga na Zenji. Vionjo mitego unasea shike pochi umwage chenji. Anakuchanganya kiunoni shanga. Marashika mauko peponi. Mtoto sauti kinanda. Ya kumtoa chatu pangoni. Ukisha tafuna karanga. Utaki ataende sokoni. Anakuchuna mafaranga. Unabaki na vumbi fukoni. Kiwa na peso tasifi wa kitambi. Baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video, Snapchat. Kumehana mana adimangi, anamuta sweetheart. Kisa na kesha jimu, kutafuta six pack.
Naibi, naibi, naibiwa.
Kina Ruzi Visosa, wale wapenda Verosa. Ukipita na shati na moka, lazima watashoboka. Wakiomba lift, okopa, migu dashpudi vishoka. Mchunguze cheni, toroka, mele na pochi kakopa. Usije kuyavamia, yasije yaka kutisa hawachele wagi kukimia. Unawenzako wanalia, walizani mapenzi pesa kwenye suru wali vibamia. Ata ukimuonga ferali, hatoko na rijali. Wakati chumbani webeki ukifunga moja tuchali. Ata kamatwa na mangangari, vijana machachali. Hawachagui semu ya vita uvunguni na juu ya dali. Kiwa na peso tasifi wa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video, Snapchat. Kumehana manadi mangi, anamuta sweetheart. Kisa
tafuta six pack.
Naibiwa.
Mwanenu mekua zile kuringa mideko itapungua. Asante mami, ulinifunza kachua. Baba kasema kumbo mikora chundi kununua. Tena siku lazi sirizi za waganga. Kwa baraka za baba na mama tunadua. Undie paparazi pingamizi wenye viranga. Walosema ayawi ayawi yamekua.
Nanda kaka suti kama mbunge.
Ana meremeta.
Ulo mchanga muda kujipoza na punge.
Ana meremeta.
Omu nanyo shivo amekuja na fumbwe.
Ana meremeta.
Ula chanda ukisha baru saka funge.
Ana meremeta.
Sema ukweli mama, kisa na kupenda sana kisura. Umesema wanipenda, ila maisha yangu maseke, michicha milenda. Domenyu yangu na ya kuku mateke, ya nichenga. Kila siku kilio salini micheke, sinatenda. Ugali buguru ni mboga temeke. Na furahi umeniridhia, niwe na wawa kimwali. Maisha yangu mitiani, isoisha maswali. Ukifika nyuma nivumilia, mana hali sio shwari. Asubuhi mchana pakavu, jioni ndo kula futari. Tena huku kwetu,
muda wote mateja anatinga.
Miwaro vyetu,
ukifua kumbuka kuvilinda.
Huku kwetu,
muda wote mateja anatinga.
Mwali we, swala la nyumba na gari
mibado.
Mibado,
mibado.
Na mwanga nimepanga. Kiwanja
bado,
yeah,
bado.
Ulipangwa ni majani
bado,
mimi bado,
mimi bado.
Ooh.
kuweka ukienda sokoni kariri vichochoro geto na mkeka tu hakuna kitanda shuka wala godoro eka eka hakuna kibatali na nyingiza totoro vua ikinyesha nyumba inageuka kapoti ya komoro ila nimesha kupa mtima mtima kija kususa tanizika mzima mzima nimesha kupa nimesha kupa mtima mtima kija kususa tanizika mzima mzima tena huku kwetu muda wote mateja anatinga miwarobe ukifua kumbuka kufilinda huku kwetu muda wote mateja anatinga mwaliwe swala la nyumba na gari ni bado na wala nimepanga ni bado ni bado sinata kiwanja
Masai, mzuri ya dinani I know you like Mumbai Ugo kama nyumbani I can buy Hyundai Haifiki mwakani Tena ujui koda Wala upaki maskara Shepu nyuma kigoda Sauti kama ya stara Una lipsi nye mama Utole muja de mi vida Kino chakufa akanga Macho kama umenyonya wida Oh baby
Una figo za kiredi gaga Nyuma laini gama baga Zigula kufunja chaga Kifaranga gimetaga Kwanza mwasi matata Nato sakata Yuno taranta Mavikarata Jini makata Avoni kamata Pichwa nangata Soka samata
Masho wa Nye kwa kieta farani Na vini sasa mbuwa kama nguo mnadami
Chozi, kuna mwamba mola unitoke moyoni Ila nusiwezi, nakesha kamizi Mana tanki lala unanijia notoni Asante kwa kunyumiza, umejifuza mengi Mwanzo siku ya jua, na hapa kutolipiza Ila wambie mapenzi, abaki kuyasikia Maneno yako uto nikimia Utabaki na mii Tena ukala na viyapo Taulati bibiria
wewe wamekuchoka. Bara chumba cha furani, mtu gani wewe kwa kusoka. Washinda vipara sani, ya wenza kukurupoka. Ukome mwana furani, ona uso livyo kukumbuka. Tumisho vipaoni, niko enye vikutoro. Uso na haya usoni, kote wazua nikogoro. Hivyo hauchioni, kuwa una kasoro. Uso mchana jioni, si majuzi si tomoro.
Mengi nikakusevia. Sito sema dharani, wengi wakaya kichwani ukumbuki tulipotokea na kunishusha thamani kipi nilichokosea kisirani ugomvi bila chanzo ni kweli upo moyoni sina budi nilivue pendo ingawa kishingo upande Afadhali atanya Sio we mwanamke Upendeze asila Sonyo suke Nilifata kituga Umefanya cute Mikona mguwa Na usiku rupuke Kwanza naongea na nani Naomba nikumbushe Mina we hatuenda Jipandisha jishushe Usinipande kichwani Namba yangu ifute
Wengine wabeba vyuma na hakuna malinda. Didi ya niliamini dada,
zilipendwa.
Miuno ya echi baba,
zilipendwa.
Domo cha ijabu,
zilipendwa.
Michezo ya kibaba baba,
zilipendwa.
Wale wapiga madili sasa limbaya,
zilipendwa.
Hizi zama za Magufuli si za Jakaya,
zilipendwa.
Ugombi wa Mr. Nice na Dudu baya,
zilipendwa.
Fika tuni vya madenge baba ubaya,
zilipendwa.
Wago mchongo Mr. Bini, wapi bambo, wale wasamiaji wa melini, wase wa ngambo, ifiyo kwa Benjamini, wa mambo jambo, wabete na muaporini, vita na rambo. Nanda mjela jela,
zilipendwa.
Kidali kongolela,
zilipendwa.
Maxi na zembwela,
zilipendwa.
Yumane chana pela,
zilipendwa. Izo ni zama za kale,
zama za zamani,
sambulo mepepe kale,
Kamanda Dazilunda,
zilipendwa.
Alumanzira Ndumba,
zilipendwa.
Simu za Dole Gumba,
zilipendwa.
Johari na Kanumba,
zilipendwa.
Cheesy, 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 cheesy.